kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sijo tamani
sakra bikidi be minem altiner sappo e joyi lewru juin hitane 2026 gondo helade hejo amen de lende mangal mudum wakkat jon on fu min chalmin am san andi sambe kabaruji di mi jogani on le rezo ngaji di kikide hande sika so to ka kabaruji di halaji gouvernement o ko hali bangal demal hitane hikkan alka bisima matono wodir yorto yimbe demobe haabe kolti wi de fa ham kambe ka be jidi chugo angere o ka jippo le odo kabar le odo kabaru dum mi garam mi yar nokkuto mi noddirta to bamarabe to le lamu sigu fami kala tum hala domo oyo nokku mo yimbe hewbe kanyum en ka andinte kulleji kewdi lati sababu ju inde lamu sigu e hoore sakra non sambe kabaruji dum jogo nam kiki hande bisima modon heda de men region sika so to ka dabere ju kolta di bangal demal hitan 2026 ka himbe gombe tombe bisimi dum sanne no wodire do woni himbe demobe gombe tombe haabe kolti wiida tawede dum fu kambe ka ebe jidi fa ham choggu angere o ka jippo burde ni anni ko kejado am gondo on do nokku do woni hawa bamba hebani em do majjum do fetango usman yali buli kay modu samasiku
sigaso nokkudo demal buri hewde sembe leemali holitangoji di conseil supérieur de l'agriculture wadi di hokki gikke sanne remobe sini fa hande be keddi anni wadde wallongoji remobe hewbe hakkille mu ben engrais ngadi cogguji mu ben ana heewi ni galleji kewdi ndemoji
jamana nyemugo ye sharia mu ta
men jotta sanne ka do aniya mu pamilam o yalla cogguji engrais di nakedo do bayrado kanon minen ndemo ben ndar fa hande lam ko be yewtade cogguji 50 kilo engrais euro cagalirindi ngete do handi unyaaji tati tawene unyaaji didi temal jetti dum wonno rawane
nanyina akera wa sabay
de service ngaji malliroji golle di dabareji ana kullita ani laamu o wallude remobe wonbe le kreduji din e wi isa ba horejo agriculture sigaso di dabareji ana kani buutude ti dallaji remobe fay e tawede no al hal leedi meden di wori o wakkati
pour suivre la subvention des
ebe jikuto utugul tuguji engrais di fuf kala euroji cagal no alhalidi wonri joni yidi lam o na jikto utude cogguji di ni mbaw jati wi dum do yo weltare ndemobe mali
do ngol fabugo lam o yela mudun hewde ton ngaji ne nguji milioji sappo e go o e ujinaji temere jenay e ton ngaji habu ko badato milioji temere jeego le ndungu 2026 o do wonno ko ha bamba hebini sijo tamne yuri sigaso
commissariat sud police fire to brigade territorial ansongo kanyo enka hokkama altiner sappo e joy lewru juin bettindo kaki gollirde don kaki be mbawi nawtrade e le bureau ngaji mabbe di lakon ido kaki gollirde ana ordinateur fire to seize ngaji kanyo nande mudum dido kaki gollirde be dokkal nyalo mo hande o ka waram lata kaki gollirde be dokkal nyalo mo hande o ka gollirgal gal be noddirta affaire mondial canada kan e goldi be mudum kanyo en itti kalsi mudum alkam sare fayeto alam fu nyalaade kertanaade itugol fu sengaji de kanyuka ana landine lokko noddirta masina odo golle kanyuka fuddito alam sappo e sappo e nay lewru juin bettindo dum wadi yeso kanan kobe kumani be margal nokku o holtidde fayeto yimbel kumani be finatawa kanye yimbel be noddirta horebe balle societe civile gollirgal gal noddirta conseil communal de la jeunesse kanyu hebi hakle majjum faana majjum kayo sakade e ana ruji fayeto natugol ndiyam ora lata sababu yottinde kutteje yimbe ngombe le nokku o le ndungu o ndomo ye nokku modo kertana do sanne ele finatawa bamara be le lamu segu on do nokku ele mudum ka yimbe hewbe kanyu en ka ana jangine ele sugol kadule fa to mu ingol bokolan kan ko nande mudum le wi kanko Boubacar Doumbia ardo gollirgal gal be noddirta centre domo ana le lamu pelegana on do nokku ka dar mudum ana moni sanne ele jangingol yimbe ande kan ko nande mudum fa kebe famtar anni ko kanko Mohamed Cissé landondir e makodo festan wa
cette institution appartient
au pouvoir o haybe tan hertan be puddan kabar ndomo o dum be sappu sappu go fa sappu didi hana fi yawtude sappu didi ndomo yo inde mudun bamono kor ndo on firti andal mo o yo awgal denno so dum hawrintinama yo hononi awgal andal denno yo tewtugol andal wajibi wonandi kala haybe dubi joyi kibbo wote e jande mudun denno ko hani golle de fuf golle yalla haybe nakeba jande e fam mudun no fa hedde duuɓi maɓɓe sappo e jetti ko ɗum saabi ndomo o e wi tawagal bamaraɓe ɓinguel adama hiɓata so banggal calɗi so banggal hakkillo ndenna soni aɗa wonde yimɓe ɓeɗo yimɓe ele hani dawrude no latade goto e mabɓe banggal taguji yogaji ndenno jomum nato ko jamara nde
yiɗisakiraɓe ɗo min kaddete kabaruji amen e kikiɗe hannde mi jowtu on sanne heɗade men